babam unishike mkono wangu mimi siwezi bila wewe hadi nifike tu mbinguni nitangulie Mungu baba unishike mkono wangu mimi siwezi bila wewe hadi nifike
Uniongoze Mungu Baba Uniongoze Mungu Baba Uniongoze Mungu Baba Hadi nifike juu mbinguni Uniongoze Mungu Baba Uniongoze Mungu Baba Uniongoze Mungu Baba
Baba, uniongoze Mungu Baba, uniongoze